Zekila Nazi, baby. Umenipa vitamu,
tam tam,
bakana jawa na hamu,
tam tam.
Umenipa vitamu,
tam tam,
bakana jawa na hamu,
tam tam.
Usiwe mchoyo, nigawie nami japo kidogo. Hayo manjonjo, sinonyeshewe kakando kidogo. Usiwe mchoyo, nigawie nami japo kidogo. Hayo manjonjo, sinonyeshewe kakando kidogo.
Moyo kana niuma, tena kiwa mali nina sirima. Uungu siti mama, ukikatika ni mala oma. Lazizi wangu, tuliza isia zangu. Penzi langu kwako kichugu, sikivunje kwa majungu.
Sukari ye, sukari o, mamama sukari ye. Sukari ye, sukari o, mamama sukari ye. Mamama sugar, nakupenda kama sukari o. Mamama sugar, nakupenda kama sukari o. Chingisha chako kiuno, mimi naoshi kidododo. Paka wao wao ni soho, kukuwacha mimi no no no. Kama mali, kitu gani, inazo mami. Walagai, au washenzi, wapuze mami.
Vina vino kadede, vina vino kadede.
Napenda
ukivina kadede, ukivina kadede.
Unasema rasema
vina vino kadede, vina vino kadede.
Unapenda mama
ukivina kadede.
Sukari ye, sukari o, mamama sukari ye. Sukari ye, sukari o, mamama sukari ye. Mamama sugar, nakupenda kama sukari o. Mamama sugar, nakupenda kama sukari o.
I would die for you,
Mama Africa, Mama Africa.
I will love you,
Mama Africa, Mama Africa.
I would die for you,
Mama Africa, Mama Africa.
I will love you,
Mama Africa, Mama Africa.
I would die for you,
Mama Africa, Mama Africa.
I would love you,
Mama Africa, Mama Africa.
I would love you, love you, love you. Yeah, 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 yeah. Oh, na, 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 na. Ya kwetu, oh. Oh, na, ya kwetu, yeah. Mama Lisa Sonja, eh. Oh, Mama Lisa, oh. Ah, ah. Papanzi, eh. Oh, Papanzi, oh. Whoa, whoa. Tempos, tempos, yeah, yeah, yeah. Ah,
you know that we do this again. Now we can do this, eh. We do this again. And we back again.